ofole ya kasera ofumi tirize mu mutima gwo olowoze nnyo mukwano wa mukama ja kuisizo kutuka awoli mubutakanya mumpalana we bulamu batusiba n'abalabe bo bangi bonna simanyi oba okimanyi obubenje ku makubo gye tuyitira be bututte kale bangi naye akuwaniridde mukama geemaanyi go kubanga yesu ye musumba abaawo okutuyamba abaawo okulwaffe asobola okutukuumanga yawaayo n'obulamu bwe ekisibo kyakiwonye ye musumba omulungi atalundira mpeera kubanga yesu ye musumba abaawo okutuyamba abaawo okulwaffe asobola okutukuumanga yawaayo n'obulamu bwe ekisibo kyakiwonye ye musumba omulungi atalundira mpeera. Waliwa bufuga mwatu era kigenti yasalawo okubeera gw'omulamu kiba kyatte n'obukkiriza obulamu bw'obumuwa kubanga ye kyekimusanyusa okubeera gw'omulamu emikisa emingi gye tunoonya kirimu yate mu bungi era gibawa bonna mukama lyessanyu lyo kubanga yesu ye musumba abaawo okutuyamba abaawo okulwaffe asobola okutukuumanga yawaayo n'obulamu bwe ekisibo kyakiwonye ye musumba omulungi atalundira mpeera kubanga yesu ye musumba abaawo okutuyamba abaawo okulwaffe asobola okutukuumanga yawaayo n'obulamu bwe ekisibo kyakiwonye ye musumba omulungi.